Keshiti aka Polongolo Minyanya na leo nataka kuonesha mle tunataka kurudisha wasanii yote kidesign. Butita, hebu onesha mfano kabla sauti ya dhabu tamu niingilie.
Magic's anger on the beat.
Kidesigna, kidesigna, oh yeah. Tunapenda kidesigna, 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 oh yeah. Mambo zetu kidesigna, 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 oh yeah. Tunapenda kidesigna, 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 oh yeah. Mambo zetu kidesigna.
Utaambia nini wani? Utaambia nini wani? Utaambia nini wani? Utaambia nini wani? Utaambia nini watu?
Mambo zetu kidesigna. Kidogo pale, tukishuka wanazubanga. Ukituona sema pole, chukuna vile tunatesanga. Mipango zetu kidesigna. Swaga ni fire hatufichi sema final. Ikiza mwaga mwaga wamaliza kidelaina. Biashara mfuko sawa jimera maruka kidesigna. Kidesigna, kidesigna, kama ni picha we piga kidesigna. Kidesigna, kidesigna, kama ni look we dunga kidesigna.
Kidesigna, kidesigna, oh yeah.
Tunapenda kidesigna, 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 oh yeah. Mambo zetu kidesigna, 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 oh yeah. Tunapenda kidesigna, 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 oh yeah.
Kuchi si kuchi tu, suti si suti tu. Isimi yake au Prada na ni suti blue. I say, sikuoni isilibe ya jioni ya kizitoka. Niko nyuma yake kidesigner. Lazima azibebe
kidesigner.
Iyo white, all white kwani ni ya ni design. Origi kutoka China.
Kidesigner, kidesigner. Kama ni number we chukua kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Unachoma, washa kidesigner.
Kidesigner, kidesigner, oh yeah. Tunapenda kidesigner, 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 oh yeah. Mambo zetu kidesigner, 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 oh yeah. Tunapenda kidesigner, 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 oh yeah. Mambo zetu kidesigner.
Ah, shaka. Imagine tunatoka kwa babysitter zetu na looks za kuomba kidesigner. Tunapiga marashi ya shilingi 300 ya kupima pale ndani ya jamii ya mod. Kidesign. Una dabu kisleku inakupata kwa klabu mwenyanya. Nakwambia ilavya ilavya inapombea kubatisha. Kumbe tuko na mabibi kwa nyumba mama Agina mama Mhonja. Kidesign. Tunachafua mesa kama ile grupe pamoja alafu tunatoroka tunawajia bill. Kidesign. Get out the way, get out the way, we gotta go.